አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም ፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩን። This has been the Voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota.
Mamma mia. Meia cotata nora Beca no fana fundo fano rano alu O tanga fa cor meia cotata noro Lale lale luma Arba dofto tufa Boyan cuve tan tufa tufa
Lale lale luma Arba dofto tufa Boyan cuve tan tufa tufa
O cao jedi me cansara cao cabunarca
O cao jedi me cansara cao cabunarca
O cao jedi me cansara cao
Rachaun daftolu, Rachaun daftolu, kasin tolenan tolu.
Rachaun daftolu, kasin tolenan tolu.
Rachaun daftolu, Rachaun daftolu, Rachaun daftolu, kasin tolenan tolu.
Rachaun daftolu, kasin tolenan tolu.
Rachaun daftolu, Rachaun daftolu, Rachaun daftolu, kasin tolenan tolu.
Thank you. Hello, hello. Kuni Simbertu Media da. Simbertu Media ga sambata sambata yeronduma saganta sa kanati kopesa sa kanati saganta kopesenu kana am jal kamneti kanjeru harra waya caluti kani dubanu waya calu rati ya dekenet da gadai seniti daga mesi ibsacuni dan desu kunoti bilbila sirrani sinika bilbili ja kudalama sadi afurtami toko duwa sagal saddetama screen irrani sinika screen irra kuno screen irra jira kanan bilbila to yada kesan ifsadda asi studio jira namoni yada ifsachu barbadani haga namni galuti yaro toko di fama wajini ega itta demna naufsa
support for KFAI comes from the Dakota presenting the Baylor Project Tuesday July 15th husband and wife Marcus and Jean Baylor are the Baylor Project performing the very own version of gospel inspired jazz blues and soul which some call storefront church jazz. With 8 Grammy nominations from their 3 albums, The Baylor Project is celebrated by critics and fans alike. Their live performances have been described as joyful, flirtatious, dynamic, and adorable. More information for The Baylor Project at The Dakota is available at dakotacooks.com. Programming on KFAI is supported in part by the Bush Foundation, investing in great ideas and the people who power them. Introducing the 2025 Bush Fellows, leaders working to make the region better for everyone. More information is online at bushfoundation.org.
Haye debine jirra haye debine jirra ega galatoma sininjenna studio jirra studio Kenya si KFAI ke sakanjeru achi dabarsa jirra egai amma saganta in Kenya jalqabe jirra ega guyyan harra guyya caaluti guyya warigama caaluti guyya warigama ha caalu kana ogga jaffa kabajati kaninni jirru kan jirru haye namni bilbila jirra hello
hello could we get access to KFAI right now?
Yes.
Allowing that?
Yes.
We're in the west entrance.
Okay. All right. Okay, you can get
yeah,
in.
Thank you.
Okay. Okay, so matter of fate, I give a tota Kenya. Ya namoni bilbilu barbadani bilbilu ni dandesu bilbila ke nu bilbila ni jenneti ka yanne ega amma imma ha calu kanarratti mariyanna namoni yade ke nu barbadani nu bilbila namoni imma kanarratti yade kamna yokin gedde ke nya ipsachu barbanna jettani nu bilbila ega gara saganta kenyatti demna yadanno ha calu tiarra yadanno ha calu kana kesatti mal bekna aga ma mal arkini mal bekna mal mo him beknu kanjeru asirratti lalla hunde cala ega me wanto ta tokko tokko isi yadachi sudafi hagan ode fanno waletti kabatti jechura durse akan nama tokoti akan tari wai ada oromo kanarratti nama hojjatutti ha caalu tidienya nimbeka yero era dafi ya ha caalu kanam beku nanno yero ni albama jalqaba baseda I think non suni para kumalama fi saddes sagala kaswayiti aqalun alba masa kuma baseni ambo wanan turefi karaher yota kenya walbarre achimboda aniskara finfinet ndebie Finfinnee, Gafa, Turre, Lima Garagara Retti, Walarkina, Kopi Garagara Retti, Fakenya Pushkin, Kupushkin, Itabakaini Gafa, Kesatuyum, Waesida, Yokin Minilik, Wanta, Jerisana, Pushkin is Saganta, Pushkin, Itkopai Retti, Antisunicanta, so Achetti Campari, Kanakanas, Wajinin Demna, Ahmed Macha Tole, hello.
Doctor, come on.
Come Naga.
Ayada Naga.
Ayada Naga, come Jertu.
Majorabo, when he Achaluda Hungara Namaguba.
Eh.
Akumaguba Nejira, Barabara Rai, Beta, Amomo, the Binta Kahe, do a Nina Gote Naga, so the Dubeda, Yero, and Haisati, Umata Oromo, do that is some. Sumi fak asudas. Yero berarti silawang kanera kasau berbade kasau ni tanda. Johar kanera cukupalat hun. Marif berbaci sehed dua beta kanera cukup sewan ni sumi.
Yero,
but lucky one manger Yero gadda khaisati. Oromo maljet. Yo namni toko gatte gadda des. Dirate, Guyan Sadin Gadasun Guya or Witwood. Namni want a calegate when you go there controversy one te toko. Passe when you go there. Yero Gerte, we are mourning right now. Wana kasi some such as Malis per batches. Johario Fede Ukera has one Fede Ajaun. He can protect himself in the new Davisa Davise. The Moana Kanahana Fajasu Yero Hanafesa Malis per batches.
Ega akan notifikasi tapi jira cumbu kan? Iku daf notifikasi karena afi malay anta bra ragan jurundum tu you kan agan ni korat itu agan namun ni beras koratanit namni bayi nak jaraniti imma jawari nual kapsi sungkap wanti kuni kani ragan hunti kan jaranifi kan argisi sani. Abiyo kin motum mighty piati, harka can kesaka wantakana, wine agan korat esi dupachu fandi majara, me cani sani ad is nu at alunisin if malini.
At alun gota nama yufu, nukopa finit. At alun umata chunkurfam, umata garte roro chunkursa hai sejuru. Namagarte fucking cam. Achalun Ethiopia Maraf Namagarte winning cam. Fucking cam. Anafu in Nibota. Oromo of Amitibar Achalun Nami one Oromo Lisuf Kofa. Akazarte one Oromo of Kofa Hado to Tokotina Mila Ludan there. Achalun Akasin.
Yeah, Lugada. Akamiya de Tamukaba Achalun.
Achalun anga gama khiyam betai hali itijiru ala gerte badada oromo yero amata na siti gerte dadarka bada khaysa jirti anafu ammalle gerte sanuma khaysa udo jiranu akkanat yada chunkun wambar bachi saad immo khanaj ala adati Achalu dafi namota gerte akka isatitti warega man kanaf. Center in toko biyuma gerte wala karati dabbate. Sena nisani hum. Ilman ilmani fiti dab. Jirachu kabajeti ni namana anakayadi.
Lugada nulle akas jenna. Senani sena rirminyatu edu. Ga kesa kenya jara hunda kenya. Vaye duti saspaye nukatisi se yomi yumoni adenna. Garu yaden non gotota jrachu kaba gotota eroba ye gafacha torre gotota warega man huntu mayu wantiti yaden no bakadungon yero hunda ifu bakamakani sani jiru kero duri jalkabe kapso habaune gale jalkabe agama kanture akasumasi kapso agama sa kabaja ummata kenya tv gege fami warega ma kero sanunda kandabalatu sela wanto kujrate gari da ergan uma kandabar fatanjira
ergaan dhumaagaa namni Oromoo beeyta maal jenna rakkoo ammaa tana laaluudhaa miti namni keenya wal afaan garagaluu dhiisee ilaa afaan tokko dubbachuu eegalle bilisummaanis ni dhihaatti jeeti miyyaata.
Dhugaadha.
Duraa aniin Oromoodhaaf qabu san.
Galatooma Ibraahim Maccaa jedhaa. Akkasii maqaan keessan?
Akkasii.
Hayyee galatoomaa hedduu.
Fayyaa akkadu, dooktar.
Tole dhaggeeffattoota keenya ammas bilbiluu ni dandeessu. Namoonni biraa bilbilaa. Bilbilli keenya 6241 980 kanaan bilbiltanii egaa kunoo iskiriinii irra hin jira. Iskiriinii kanarraa fudhattanii bilbiltanii gadda isinitti dhagahamee waan jettan dhiyeessuu ni dandeessu. Egaa kan jalqabne Abiyyii fi Haacaaluudha. Abiyyii fi Haacaaluu kan jedhu anaan walitti dhufeenyi keenya egaa artistoota garaagaraas wajjin gargaaraa turre Haacaaluu. Namni tokko bilbilaa jira. Hello.
Salaam. Akkam
nagaa?
Nagaa fayyaa qabdu.
Fayyaa jirtu akkam?
Nagaa. Egaa itti gaaggaddatti jirtanii.
Dhiifama eenyu jennu?
Maqaan kiyya Ahmadiini.
Okay, Ahmadiini. Tole gaddatti jirra. Akkasumas Haacaaluu yaadachaa jirra. Mee Haacaaluun isiniif maali?
Wallaahi an gara kiyyaan Haacaaluun beeyta nama nadiifa nama beeyta namuu jaalatu ka Itoophiyaallee jaalatu. Ka Oromoo fi Amaarallee addaan hin baasne inni. Haacaaluun wallaahi gaagaa akka kiyyaan ani beeyta nama gartee seenaa qabu. Seenaatu isa yaadata. Namni tokko beeyta. Hojjatee fi kan hojjannees numa darba namni ilmoon namaa takka. Du'aan ooltu jechumaaf hin jee ilmoon namaa. Gaafa rabbiin qoodee sun daqiiqa takkallee hin dabartu. Haacaaluun eegadu ammaan tana amacha hoggaa shan jirraa miti. Isa gaa awwaallee seenaatu isa yaadata maal gaddaa oollaadhaa yaadni kiyya maaliif gaddinaa hoomaa gaddaa oollaa. Maaliif dalagaa isaan godhanna uummata du'e uummata galtee akka gaariitti hojjate kana maaliif dalagaa isaan godhanne maaliif karaa amma reediyoo xaabiyaa kana amma ministeerota amma tajaajila 24 eegaan dhufe asiin jira. Gaafa Abdu Jaliil faanis qubaan qaba gaafa waan ittis ni jira miidiyaa kana akka gaariitti waan ni quba qaba miidiyaa kana. Amma meeqa akkasumas jira hin guddatu waan takka hin guddatu miidiyaa jechuun. Siyaasaa keessa seenuu hin qabu miidiyaan adii yeroo fi anaaf siima. Nam tokko deeggaree siyaasaa tokko deeggaruu hin qabu gaazexeessaa akka ji walli saalaama ji jarri lameen kuni siyaasaa waan keessa seenuu hin qaban.
Mee Haacaaluu irratti haqeeffannu Haacaaluu irratti amma Haacaaluu akkamitti yaadachuu qabna yaadannoo
gaddaa'otan. Haacaaluu keetti jiru nama seenaa qabu Haacaaluu nama seenaa qabu taarikaatu isa yaadata. Kagalaafatees gaarabumaatiitu ayaamni isaa ga'ee malee sababa kati godhee ati reefu eenyu dubbate mangistiidhaan shakkayyate laakiin mangistiin abiinama fayyisa malee anaas seenbata turaatti.
Tole. Ragaa jira inni eessinaa. Ragaa dhiyaanne inni eessinaa.
Obboleessi kiyya tokkos kee asirraa obboleessi kiyya tokkos kee waa'ee Johar dubbatee jira. Johar maatii qeessa maarree maa godhan Johar okakaa yedhu jiin.
Dhimmi keenya jawaarii miti dhimmi keenya Haacaaluudha. Amma ragaa.
Reefu qopheessa kiyyaa ture reefuun tana obboleessa kiyyaa kaasee hin siin jee barbaadan Johaaris kaasee
jira. Namni kaasuu danda'a garuu nuti akka miidiyaatti dhimmi keenya jawaarii miti dhimmi keenya Haacaaluudha.
Hubbanni Johaar kaase maaliif Johaar siin galchu maaliif amma dhimmi keenya Haacaaluutti maan jennee isaan hin jenne.
Jennee Haacaaluu irratti xiyyeeffadhaa
jenne. Haa taatu obboleessa kiyya waliin siin jiru habiibii kiyya gaddamaa gachaa ollaa miti fuulduraaf akkamiin wali qabamne. Reediyoo xaabiyaa miidiyaan kun akkamitti warri ministeerotaa kuni nuti Oromoon afaan Oromoo dubbannu kun meeqaan tami akkamitti haa walii qabamnu akkamitti haa walii dhufnu akamiti nama kenya khabila wajirusun kharakacha jirusun khabarinda khaysarra fajirusun khawanta kenya nekati agar garuja adura
no imma di nagde ratin kopese naka mediati aka media ka naka simbertutti saka voice of oromia
si
ila din kopese na aka mediati no no ya danno na chalu
ya adattani bere sina ma acalu fi khani safran kallo business adattani bere ma
isina ila nu fi acalu ni hundu ma cala nu fa acalun qalida ga fa jeto
da monde uma ta kasinto ni hisobda uma ta kasinto acalu ni
lucky
acalu
no sobu miti
so worati fi jarti sati fi jolle sati tu acalu da gana si mati miti raus
ya
gadda jechu dabati nama wali qaba nama akka namni wali dufu wada akka wali qofu
ino janna isarratti ino janna ya
ugu kamareta biza wana kana kana blenki
no acalu yomi yu yadanna kana rattu wali ngallu acalu nufqali da kambela usinu magargarra kambela us
acalu yete acalu maka acalu timana gadatano
ma ogone malini mafi kekne akasika
nagada jirtani sinjewan
no nagada tokko yuke sankamnu nagada tok
acalu ilmo Hacalu Johar Matu Ejjezi se Ismatu Ejjezi
Ragamal Kabdu
Amu Eraga wonin kabu rafshaka ajatu tore wonin enyu Johar rafshaka ajatu mal de tusat mal tu fude isa revka dakaisi
ya rafshaka ajatu fi Hacalu Matu wali
Hacalu nde rega na sima enyu time go Hacalu nde wani to konne hine minister to ko balsatan to konne hime insoba nama ejjeet wa jeese jee tiime
jechuuni ragaa maal qabdu sanaaf
ni fakkaata dubbii fakkaata
in fakkaatan in ta'uka ragaa amma laal ragaa nan dhiyeessaani isarratti dhaggeeffaddaa ta'u achiin booda yaada qabnu kaasna waana walitti qabadhe jira amma tokko barreesses jira namni biraas bilbilaa jira mee kanumaan isinaa gaggeessu
haa nageetti na jiraadha
hayye haye namni tokko bilbilaa jira hello namni nu bilbilaa turtan deebisaa nu bilbilaa bilbilaa sanirra waan ture bilbilli keenya bizii ta'e haye hello
haye
akkam jirtu
galana daadi galana khaje sabi mani wa iradi dibdi hormone to sewa ngari khibadi amma nti si wajja so an hiya odosna na kana raud bi futu abi ji barsa takka gadda kana hormone lu fembe ko doctor wani hunta no ti annam ti kuma hana hormone ta usa to no ti biwo abi yo wabar ban na ma abi ji fars ko katta hormone du maje odo hormone takka me me doctor madina ka ta kawro mo rage semi
engen
dabri enda do gurban to yar do ko yar ran ko heni hoy dubate umman ni gara jiru ho way balle saje hawa balle si saje do dubatan to balle saje do dubate saje umman ni gara jiru balle san ko
ya
awli ko
isa si ya di fama di jeddo
dani tabo do ta kadu ba doctor genya taitali namo umri sa oromo rti kapso sa hoji ramda fikati hoji gize heddu tlapai
eh
ukusa de gira julai gu ya khuna tokko khuna lama community oromotti gargar tagone fi atille nu dabarsi galato min singa doktor
ya ingargar e nan dabarsa flyeri sa si okopai na erga yero odutti sindabarsina ya wana kasi waljejjebesu qabna walgargaru qabna daggeffatto tekenya saidali ti sagantan ko tokko julai ku tokko te kopai jerajadu esatas kulalama e ase Minnesota ti community oromo Minnesota
oromo
makbuni rakanjeru community oromo acharatti saati meka sa meka
wa saati takarai galleti
guya jechuda
guya
haye guya saato 1 pm rajal kabe ko pinko paejra ega me acalun akamita yade tamu isarratti tefanna
acalun dalage wan dalage acalun laz sila khadu qabo khagafa tigre do rabate warni geni be todoro sitni warni ge nanti ke tigre do rabate wat garat kilo simbal tige khadu bate nanti ke hun maka oromo qabate mitibar oromo mitin yenna abi yini bar dirmer gari abban fer radid bo jala te jibbe gurba hara je sabi je dubbi rangat kam no ha je so yolle re bo siami dadi gala ni kabi banti urgo en kabi ikalun khaga abi ye so je se iya da tama
ya
How is
the lens are about to obtain Jagalato? Namatu Bilbilaja Ramales, Elias in Ille, Ragani, Gafat Akuman Namasana Raga Gafat.
Nande, we are the Huzor
Pigay. Tole.
Galamzi, Aye
Galatoma.
Aye.
Agefatota Kenya tifufnejra jeddudan bilbila ega raga nutikamnu amagera walitiru fenya biyifi hacalu kankodi se abiyifi hacalu ni nanno barakuma lama fi kudani akasi walbeku kanisan walbekani yerosanatti abiyi insa kesature insa gafa oganature insa dumawoto jeru dorgomu barbade nanno agaro sanitti parlama da dorgomu barbade dorgomu gafa barbadu inuma kitabni the abiyi project namni jeruna Tom Gardner kitaba sakesat sirti psejera qarshia achikese jeru kaninsa sana filanno sati jereti campaigni sati jere olche bodderra canari ameyu tokko isani gamagama mejechuda yerosana agaro kan misomsu okin manabarumsa agaro jaru mali wanjet wai projecti wai ume isa umeti achimboda hacalu nakka agaro awellisu gode yokin ba wansana kope sijareni walalo sana walalo akabarresu simetufa afere akasumasi simefi acalu niriyara acalu nakka wellisu gode sanafis kafalefi ega sani jalkabani walbeku abiyi yerosaniti wanti dagachu hinkamne ragaba yen kanjerana malle namonni nanno sanis namonni ergasiasis jirana kanati maniti nanno masane barakuma la mafi sagal nati fakata walitti buinsi muslima fi kristana nanno jimmatika yeture isake sarka kabajeru ofisati bekati jalkaberu bodderra isatu nama arara taye dake anatu ararse jere inni guddaniga sanakeessa tabiyi krediti argachu sanadura abiyi namni abbaka nairu namni isabe kuyunjiru namni tokko namni isabe kunjiru gaafa walitti buinsa sanad absise jedamu teo nabiyi nama cimada nama guddada nama kanatu jereti propaganda hojjisise lammafa agaro da kanagode jereti ga acalus propaganda afitti fayyadame yerosanitti mana barumsa jerame parlamenti filatame gara siyasatti dufe jechuda sanaboda walitti dufeenya murasa kakaban nambeka darbe wale bilbilu wan walittim nus tokko anjerufi jechuda erga siyasi maltute sanaboda maltute imma kezi kana acalu ajjecha acalu kanarratti hajjecha acalu dura maltuture kademsi suni akkam ture kanjeru yalal akuma beekamu qeerroon ijaarsi qeerro yeroo dheeraa fudhate ijaarsi qeerro baay'ee humna qabeessa ijaarsa qeerro eenyuyyuu beeku caalu maaliif ajjeefame sana deebisuudhaaf jechuudha kanaaf amma tokko istiraakcharii isaa namoonni beekan jiru namoonni muraasni walqunnaman jiru namoonni muraasni walqunnaman keessaa keessattuu outletii ta'ee kan asirratti wanti hin daganne outletii qeerroo ta'ee kan hojjechaa ture jawaari haacaaluu caala jechuudha haacaaluun humna ture qabsoo sanaa fi akkuma namoonni baay'een jedhan beenzila qabsoo sana ture haacaaluu qofaa miti weellistoonni garaagaraa baay'een isaanii maaliif sirba qabsoo sanaan nama kakaasaa waan turaniif jechuudha kuni aadaa keenya keessas jira geerarsaa dhaadannoo waan kana kana namni hin kakaa so namni caalaa akka resist godhu waan godhuuf jechuudha kana keessatti egaa dhimma qeerroo keessatti waan baay'ee yeroo biraa kaasna gaafa qeerroodhaaf immoo kan biraa qopheessinu qeerroon injifata erga qeerroon injifateen booda qeerroon dimaandii mataa ofii qaba qeerroon injifachuu sana keessatti injifannoo qeerroo kan dhokatee harkaa butee abiyyiidha qeerroon abiyyi aangotti fiduuf hin qabsoofne abiyyis gahee qeerroo keessaa hagasuma wanti inni qabu hin jiru opiidiyoonis wanti qaban hin jiru duraan dursee opiidiyoon hanga dandeessetti qeerroo hacuucuu dhaamsuu ukkaamsuudha fakkeenyaaf ana kan na hidhee eenyuyyuu miti kan na sodaachise eenyuyyuu miti kan na darare hunda caala na darare eenyuyyuu miti isa opiidiyoodha hunda caala of course tigree wayyaaninis dhuguma nu dararaniiru waanuma afaan mana hidhaa keessatti afaan oromoo maa dubbattaniidha yeroo nu reebaniitu jira garuu inni guddaan qeerroon kan inni qabsaa'e walqixxummaa fi finfinneen kan oromooti afaan oromoo kan federaalaa haa ta'u oromiyaan tokko taati dimokiraasiin haa dhufu dimaandiin qeerroo jira dimaandii sana bakkaanin gaa jedheeti gowwoomsee hundumaa sobee gara aangootti dhufe abiyyi aangootti erga dhufeen booda abiyyi waan baay'ee jijjiirameera wanti tokko wanti bu'uuraa kan abiyyi hin jijjiirin maalinni ijjannoo inni konfiyuushinii yookiin immoo konviikshinii itiyoophiyaanizim jedhamu kanarratti itiyoophiyaa abiyyi kan jedhamu verziinii itiyoophiyaa abiyyi qaba fakkeenyaa fi isaa yeroo hunda kan argitan keessa itiyoophiyaa ashannafech itiyoophiyaa korraach itiyoophiyaa taamirti itiyoophiyaa mintaadir what is itiyoophiyaa itiyoophiyaan abstraaktidha itiyoophiyaan dubartii miti akka dubartii wayii godhani taamirti taashannif dubartii intanii wayii dubartii finfinnee wayii or maalii mataadha waan akkasii wayii fakkaata but it's abstract it's vague garuu propaganda fitti fayyadama kana isa caalaa ummata itiyoophiyaa hoo hidhee ummanni beekamaadha eenyu akka ta'e kana hin qabu verziinii kana waan qabuu fi abiyyi kana wajjiniin kan hin deemne hundumaayyuu attaak gochuu barbaada kana keessatti egaa namtichi ofii isaatiifis itti fayyadameera sirrittis dubbiseera warri isa gorsus kanarratti fayyadamanii makiveelee waliin dhaanii bira darbuu jechuudha isa kanaadha kan inni qabu so waliin dhawu waan barbaaduu fi maal barbaadaa ture dursee qeerroo diiguu barbaadaa ture adda dureen proojektiin isaa jalqabaa qeerroo karaa ittiin diiguudha qeerroo karaa ittiin diiguu barbaaduudhaa fi aantii qeerroo ijaaruu jalqabe akkuma aangootti dhufe aantii qeerroo kana keessatti harargee keessatti ijaaree jira karaa dammallaashii jechuudha dammallaashii walda mikaa'el karaa sanaanii shashamanneetti ijaaramanii ambootti matoo jedhanii ijaaramaniiru so lafa jala sana ijaaruutti ture sana gaafa ijaaranii ijaarsa sana lammaffaa maqaa balleessutu ture duulatu ture karaakter assassination oromoo irratti jechuudha kana keessatti dimaandiin oromoo jira gaafiin oromoo haa deebi'u warri jedhan jiru adda dureedhani dimaandii oromoo kana hin deebisnu maaliif qero malif sodata abiyi demanding qero democracy democracy tinufnan abiyi kan filatam nembek virgini sakana saka qero ni fura nembek qero gafinisa koridari na miso mumiti qero gafinisa masara jarumiti okeni wangara gara resorti jarumiti imma miso marratti si oilala mechu kanaf qero fi abiyi walin gitani walin sinargan gafin suni laman kanarra kan kai qero digu wanbar badu fega tokko anti ijare ture lamaffa character assassination gege sature namota qero indaga wujadam ke satti tokko hajalu tokko jawari tokko namota bras baye tu jara character assassination in kanarratti gege famatur dul abiyi ifattis dubachu batu echun kanake satti qero salpomatti digu hindanda ujade yade salpomatti digu hindanda ujade wa yade fi warra qero simboli qero tani okin leader default leader qero tani akka joar fa jesu barbade then yalin joar jesu gorami mane satti marsani echu kuni enyu yukambeku kana abiyin gone mali oton tai enyu yukambeku joariste bie barresera ma adi rombiya la jeru damaka makonnini tuan sana gode mali jede joarifa baser kana ke satti damaka makonnin ofisati nama murtesu dendomi abiyitu wanka na godi jede brade me abi ga damakati chubuka na damaka rakausat hunda chala garu wanti bekamu kabuddo kana ti Oromo of Amara waliti buzo fika na kangorabi. Joar gafa ajefamu durandur se. Seli okinimo structurik ero rukutu debie. Seli okin structurik ero erga rukuta nimboda. Joaris leaderin is in rukutama. Sanake samari foromo nis waliti bua. Abiji nama ararata edufa. Ararse jeda. Ega wan chasa namara sinjera isani sa chuma rukute lamanu ergatokko rukute achi kesa baura immarju gochura kesa tu warane tegraif kopaura kana kesa toto kam joaro to milkaini fafe kan joaro to milkaini fe erga hafe mboda wantichi joara zufe joara erga zufe mboda daba siyasati maka majere daba siyasati maka majere daba siyasa kafaoti makame achi mboda kafao ni ummata dubbisnaira ni ummanni agama kanu jalatu or ummanni jalala saani otontain gafin ummata oromo hagama malle akandebini fi oromon dimandi akakabu ummata targisisu jalkaban ummata targisisu gafa jalkabani dema turani arsi kesa wante bekna hararge kesa wante bekna shoa kesa wante bekna ueran sanarat almost Oromia gutun akka harka sanin jirre bekan harka sania kan jirre gafa bekani lamaffa ega ya wanna dadda walitti darbachu nijira fakenyef jawari motuma lamajira motuma qero jira motuma biyi jira jere jerani so natufate ani motuma kenyen jiru warri ppo kin yarosanite odf bargagani rifatani wanjada mujer anyhow uganjer uduguma motuma lamatuture malif sana argisi saniro arge ke satti harsi ke satti shoa ke satti bodder jimmaratti orkad gafa dorkani jadani dubbin hammat sana wanta isana ga wanti itime filanno kana muacho kandendenye ifattarkan abiyi completely akamwatamu Pipin durasega wadan kangala mefi inni guddan kadireen andute kate amma motumaka na egu da fokin motuman kuni aka survive go go to hogantoni opidio hundi sadarka gaditi aga oliti yo qaratamani jaden harka ege harke sani hundi igan kambade yo duganin qorata mata ege motuman bra dufe amni bra angotte dufe in qorata hote kalesa wayani wajintani qerro warajjes sa turanid sana fundi sani tigafatam ga tigafatamu mangafa dufe ga badi gudda tudufa kanaf survival rejeru survival if fight kochu kapu sana ke satti sunimo defeated tauda muatamu akademani tagarsise atimbora sababa barbaru jalkabat sababa barbaru jalkabani achi filannon inderata inderatu sanarati covid innu fedani covid tikabatani achimboda september yokini september digdaman boda motuman injeru jadani akka joarfa basically dugajeru argisi sasuni malifi mandetin motumasani yerosana duma kanake satega warra okin erro joardu bajarani fi joar wajin confrontation i good doctor able signa okin abi wajin kanake satti inni figari lamafa amalle kani erro bratti jala laqabu dagetti qabu haqalu kanake satti haqalu bodera intervene inni gore jala almost biyatti rasi suni agamaka inni fudatama qabu fi agamaka jalala qabu kan argisiseda so kanake satta abiyi malgochu qaba qasa qero digu qaba symbolic errors eliminate gochu qaba kana joare ratti jal qaba yale isa lamma fa kana yalu qaba ture kana gafa watabaji digdami sagalisa na kane yalisa na gode garato ko haacalu timilkae jawari timilkofne jawarin kabam karorri jeru ragabayen wari executes kodan loltunis mal policin wari tokoto kwa kanuti maniti lamanu abamsi sofi karorri kanto ka inni gudane ga asak errosane digud afsuni sane ke sattega kan haacalu kan milkae kan jawari milkae nafif hamma tokko jawar protectioni kaba jawar haacalum garu protectioni kabu namaisae gum kabu malin kabu lamma fa asrat wanti ubatamu kabu haacalum ganama abiyi argera guyadu usan ganama abiyi argera abiyi wanti nijede nimbeknu hagama wanti beknu jur tokko najera qoranno hagama argadde nani jechu achi debiete mexico ture mexico tintalatti argati intalatti wajin nanno torailochimo ayerte nanno wai nanno sana mananamade mani mananamaturani ti achimboda wantai imbekam achimboda intalatti concolata dani gara anteni de mani gara tullu dimtu mo mali bakka intalli con de minemi jirattu eddo oxa wayo kindu kana wayi dabani bilbil tashin asarrat wanti hubatamu qabu walamat jir kana kesatti jachuna durandur se intalatin akka detective tam barresenjera kitaba resenjera kitaba the secret days of abagadara argachu dendes namni raga qabda mormu dendes wantakan durse intalatin enyu bilbilte engedu bilbilte engedu ne heriya acalut intalikuni ajjecha geggefame ajjecha ni geggefame mafi eriyat bilbilte policy timam bilbilin to la asirratti jechuudha lammaffa wanta asirratti beekuu qabnu detective yaa ilaallu ragaa iddoo ajjecha sani argame fakkeenyaa fi konkolaataan achi keessaa konkolaataan suni konkolaataan deemanii konkolaataa keessatti du'ee jedhan konkolaataa keessatti yoo du'e dhiigni hin buune dhiigni tokko hin argamne konkolaataa keessatti taayyeenis kan jedhe lama sadaffaa yoo achitti ajjeese ta'e dhukaase yoo ta'e qalayaan achitti argamuu qaba qalayaan suni egaa cuubenii miti waraanee miti dhukaaseeti argamuu qaba akkamitti suni sadaffaan yoo ajjeesu sana parsishini agamiti ni agamir rafagatiti sanakan gochu dendaw konkolata foddam banameti moim banamin yeronisa galgal halkan hinqorra so most likely foddan himbanam foddan wanim banam nefi fodda ke sanitti dukasu qaba so midan konkolati cheragaw qabatur hingeñ midan tokko yu hingeñ konkolata saner kanaf ragana chi jiran fronsiki dabalate ragana chi jiran iddo ajecha sana argamu denda tokko yu ifasintane tokkos inqoratamne warma galatin qoratamne wantesun kanafi tokko ega kana ergagone mboda gara hospitala adem gara hospitala yodem nu immediately kana akuma dagame namota satti diatanin gafatte bilbilenture malanjerani intallikuno amma nubirajerti garu policy wa majora gadibute jerti policy in hogganan policy oromia enyutu ajese natimi jedani tur namni dagay gurrasatin dagay natime rakan enyutu ajese jennani achi ebetust jette kirkirtiyeda ni betust yallen gafa jettu policing qabe policing federala policing oromia hogganan policy oromia jechura ka otoshi gafa charo sodachese even shuguti tikabeti nanjeran sodachese gafa charu ebetust yashida jettu policing federala harka qabe fudede nama dagayitu natime idosan immediately idosan itijechu kanafi mana keessatti jechuudha lammaffaa warri argan jiru hospitaalatti jalqaba isaa hospitaala furiisanitti afaan homicha qaba afaan isaa jechuudha most likely homichi sun eessarraa dhufe nyaatan taan irraa dhufe jechuudha kuni hundi walitti dabalame haa caaluun kan ajjeefame summiin kan jedhu nu argisiisa rasaasni itti dhukaafame reeffatti kan dhukaafamedha inni aliibi yookiin dogoggorsuudhaaf ragaa sana dogoggorsuudhaaf dhuguma gara tokkooni rasaasni wayii itti dhukaa'ee jira reenfa dhiigaa reenfa o'atti otoo nama jiru ta'e dhiiga hedduutu dhangala'uu danda'a ture likely hospitaalas galee fayyuu danda'a ture garuu yo biragaus ngedun kanjal qaba biragae refa biragae due jira achimbo da hospitala fudataniti achigara paulos kangessa paulos ittisi guarri doctoroni qoranno tokko ratingagessin doctorota citerra ragar ganner qoranno tokko ratingagessin malif maf barisa masan fikicha nakawalam qoram anyhow kuni hundi ragaan kuni hundi kan nutti agarsiisu ragaa baay'eetu jira ajjechaa caalu keessa harka kan qabu mootummaa Itoophiyaati Abiy harka 89 jechuudha ragaa dhumaa kanarratti jedheedhu fixa haa caalu akka qoratan jedhamee poolisoonni oromiyaarraas federaalarraas gareen tokko hundaa'ee ture hundaa'e achiin booda gareen suni qorannoo isaa akka dhaabu godhame maalif maaf fronsik istadii akkasumas ragaalee garagaraa dhiyeessanii qaamni tokko dhimma kana qorate haala amansiisaa ta'een kanatti du'e maaf hin jedhin kanuma wajjini walaa gaafannu namticha ajjeese jedhamuwoo maal argata xalayee yaamii jedhan maal argata what intention maaliin What is the intention? Nama baadiyyaadhaa dhufe hojjetaa guyyaati namni kun maal argachuudhaaf yaa caaluu ajjeesee maal argata? Shanee maal argata? Okay. Mee benefitiin shanee maaliin? Caaluu ajjeesuudhaan shaneen benefitii argatu tokkoon qabu. Faallaa shanees miti yaa caaluun basically. At basic level shaneechuun Oromoodha. Qabsaa Oromooti. Akka Oromootti anisaa caaluu beeku nama hedduun beeku konveekshinii nuti qabnu dhimma Oromooti eenyuyyuu haa ta'u eenyuuf goota shanii haa ta'u abbaa shanii haa ta'u abaawaa haa ta'u abbaa fe oromoodhaaf kan hojjetu nuuf goota. So kana erga jenneen booda xumuruufani Haacaaluun maaltu argame sana booda. Haacaaluun seenaa jijjiire. Dhuguma Haacaaluu dhabuudhaan wanta baay'ee dhabne. Otoo Haacaaluun dhabamuu baate, ajjeefamuu baate, Jawaar hidhamuu baate qeerroon paawarii ta'etti fufa. Biyyi keenya sadarkaa amma jirtu kana hin geessu. Hagas gadi hin buutu. Check and balansiin haalan deemaa ture. Sila sun hin ta'inafi. Kanaafi miidhaa guddaa nurraan ga'ee jira ajjeefamuun Haacaaluu. Ajjeefamuu Haacaaluun booda qeerroon bittinnaa'uun jechuudha. Garuummoo sana wajjiniin maaltu dhufe dhiigni gootaa yeroo hundumaayyuu kumaatamaan goota kumaatamaan biqilcha goota kumaatamaan biqilcha Iyyesuus du'e garuu Iyyesuus du'uu isaatiin duuka bootonni Iyyesuus dhibba turan yookiin 12 turanii 120 ta'anii amma biliyeena 2 akkasuma Haacaaluun du'e Haacaaluu duuba kan jiran duuti Haacaaluu kan kakaase kun qabsootti galee qabsoo bosonaatti galee qeerroon diigamee jechuudha qabsoo bosonaatti galee hamma tokko milkaa'ee jira.